tanta kuapota.
Najuna ni lo.
Hata mina kula moto.
To me you mean a lot.
Wakikuchokoza na kula moto.
Yote ngumu ume simplify. Mapenzi yetu ume magnify. Hata shetani anawika guy.
Fafa.
Sauti yetu ume amplify. Walisema unitoshelezi. Wakajua jinsi unavyo satisfy. Beti kazi yako tu ni ulevi. Wamejaribu sana kuku crucify.
Bendu leo kaka winjo. Kaka winjo my bad. I'll be loving you forever. Pesita wai kuritaya. And I hate on you. Si uya ni nugu. Walai baby I feel you. Kwani nini watatu. Kila wanyonga kiwaruru. Wanasikia udu. Oh, hata wapige nduru. Nimi na wewe mabu.
Yote ngumu ume simplify. Mapenzi yetu ume magnify. Hata shetani anawika guy.
Fafa.
Sauti yetu ume amplify. Walisema unitoshelezi. Wakajua jinsi unavyo satisfy. Beti kazi yako tu ni ulevi. Wamejaribu sana kuku crucify.
Bendu leo kaka winjo. Kaka winjo my bad.
Yeah.